kama nina kugonda kansinze onkumye nyo onyambye nyo mubula mubwange ebizibu mwempise binji ebintu byenda byenkumu nandibadde wa awatali Katonda choka njize boyita mu kusomoze bokunji choka njize sitani bwa situle nfufu Gabande se wondaga
Mukama wasitulino
ah. Nyenya no mutwe nange nebuza bwentu se wano nandibadde wa awatali Katonda waliwo byenzijukira nenyongera okusinza nandibadde wa awatali Katonda choka njize boyita mu kusomoze bokunji abo choka njize sitani bwasitule mfufu Gabande se wondaga
Mukama wasitulino mutindo
Kankutende Kubanga byonsomoseza byo bingi Onsobozeseza okusekerera balabe bange Abali basekaluli Bajje balabe kati Mukama onyimusiza okyusiza obulamu bwange choka njize boyita mu kusomoze mukunji choka njize sitani bwasitule mfufu Gabande se wondaga
Mukama wasitulino mutindo
choka njize boyita mu kusomoze bokunji
Mukama wasitulino mutindo
choka njize sitani bwasitule mfufu Gabande se wondaga